n'inshuti ubona uburuhukiro bw'iteka. Imirimo n'imbaraga zawe bintwaza ik'inshuti sanga umukiza.
Jesus,
we know now we should be. We're moving.